future. Just a part of the flow, a piece of master. Yo, wewe ndoto nzuri uletawala kwa fikra, tupo safari ya mapenzi kwa uaminifu utafika, siye zako ya vitendo kweli nakupa sifa kwa busara, amani wewe wanga wa Afrika, mimi ni mfungwa wa mkombozi, ukija na feel free, uzuri wako na ushabiki zaidi mpira na usanii for you, I have to love no to cheat ni ya mimi me kukupenda jibu when tiki the way you talk na toa pangoni mimi nyoka hukaribu wako kwangu dakima furaha nimependa pendo pendo hakika wewe unafani kupe kile kitu moja kunataka kikosea. I'm sorry please si ombe taraka, you drive me crazy. You ya pende rako tuma inu sipoteze milele, mimi ni wako usikivu yesia nasikia kutoka kwa leke maji ya kuoga pale patapo joto baridi kitanda kwa mahaba na kupa kubato na samani ya moyo kutunza why you look good like a star on the sky na tazama mponi zako napata picha makisha wendi chanda chema kidole pete nda picha sema unachotaka hata kintaka mifresh upendo wako na thamani no threat na kuplow miss kuwa na we upendo wako topunguwa hata tukifika zeke na beautiful girl usta wa moja wangu na kutaji baka siku ya kufa kwangu niko napo wepeke unasafirisha kifika mtoto nyororo kinigusa napata furaha. I'm feeling love for you because you love me, you feel love for me because they love you. I'm sorry please si ombe taraka, you drive me crazy. You ya pende rako tuma inu sipoteze milele, mimi ni wako usikivu yesia nasikia kutoka kwa nipigo na usika na moyo wangu akiko kiondoka mtomoga machozi yangu ki kiss the body is a flow A1B say master most